studio kalangu kettiniɗo jamɗe joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji mon e fulfulde komin Omar Hamma janganto. E nder ko e kibaruji meɗen tewtewru ko ɓurɗo wawde lokkotoraku hande subana woni ko waɗa ɗo e nder suudu hawjindu filla habaru joƴƴini fedde golleji hande subana nder galluñamen. Yewtere meɗen pindinon hande haltanana kaɗol ya warta moteje ko wirte to endan kabu kabu nder région mo Difa. Kodi jam hirtemon yerno kali rannomi o e nder ko e kibaruji meɗen. Lawa Magaji, ministre takkiɗo ministre kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi, hande o woni ko waɗoyi ano puɗɗol gollal tewteru lokotoroɓe ɓurɓe wawde lokotoraku to endan ɓe duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi nder CG 11 mo galluñame. Ɗum do ɓe gaɗa nimɓe ujunaji ɗiɗo e keme ɗiɗo e capanɗe jeɗɗi jangoyɓe leylokkol to cellal ɓalli ɗon ko gomnanti yaade joɓanteɗe ɗum. Ɗum do hande subana o woni ko ɗum fuɗɗa nder leydi Nigéria fuu. Nder galluñame ɗo enda nokkuje capanɗe nayi e jeɗɗi kan wodi woɗi du filoytoɓe ɓen no waɗa nimɓe ujunaji sappo e tato e capanɗe tato e jeenayi. Nani ko wi bandimi mbiyeteɗo Adama Dawaci ko yettidin e Lawa Magaji.
Tewtewru du no hokkan ummatore amin keɓol talkuru woduno sembe farfi cellal illa hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeetati nder département mo Kolo nder pottal ngal min gaɗi min jeccike dow kulle hanuɗi joɗɗine dow tewtewru ɗi jangirɗe gata gaɗanido. Min ƴeewi balla kamin kaani min gaddana ummatore wonɓe no janga gancile kewɗe himɓe miijata ana janguɗo nder jangirɗe gonɗi dow jonde ko'e mu'en wala andal gasungal. Nde ƴeewama an janguɗo nder jangirɗe gomnati e jangirɗe ɗe to on fuu ƴamɗe worre nden niɓe gaɗanta on e siri tewtewru jonkay jon sa'a ni heɓata neɗɗo fuu wala gorko na debbo janguɗo jande lokotoraku no handi jomum yiɗa gollal ngal ngam Niger no tawa nder leyɗe kanuɗi heɓa jehol yeesol farfi cellal.
Woɗi du illu jango ɓe waɓɓe tewteru no jarete nder lokotoroje pamere gaɗo balɗe sappo e ƴewe tewtitaki saabe jeɗɗire ittanande gam muyninol sukaɓe yaade nangu ko go'o yaade jeɗɗi uttu. Sarusi kawjiɗo nyamdude e kullentereje nafooje ɓandu ko ministére hawjinde filla cellal ɓiɓɓe leydi hande subana woni ko ɓe jeyi ɓe gaɗoyi batu jooɗa kaale gam joƴƴinde laawol lumaku connol kosan ko ɓe sukaɓe muyninteɓe kokkete. Kettine nane ko docteur Ada Mahamadou ardiɗo batu ngu ko wi bandime biyeteɗo Rukke Yatu Abdourahman.
Le but que nous voulons atteindre golle ko min jidi min jotto e mudun ni kan woni min balla inniraabe sukaabe e muynonol sukaabe kosam inna ko watta golle en jaa so min gadi dabareji ko min gonno min ciri dabareji muynonol sukaabe heccube e suka e burtube le ko min gadi faa wodi le dabareji din min gadi golle lawol lumaako kosam min kadata kulle den chonne amma chonnon gol laabi non jojjinaadi no wodi sadorma sanne ayi an degon inna suka hokke kulle ko tawi nde suka on yari ɗum no heɓam saɗorma no tawa le muɗum ndu fa hande e rafi moƴƴinol
lobbol.
Nder région Maradi hande subana o ñalande sappo ɓere ko association ɗum woni walde janguɓe lokotoraku ɓe Maradi jeyi gaɗoyɗo endam ɗum ɗo ni ɓe jangoɓe ɓe ɓe gaɗana ɗum na gam daroyde ɗo endam cellal ɓalli ɓe nimɓe maɓɓe tawaɓe to endam nder région Maradi. Hitande hikka nde ɓe cuɓa kinana nder département moɗo Madarumfa gam ƴewtinake jam ɓalli maɓɓe dow ɓolum. Kettine nane Manu Amadou Jamilu horejo waldere sukaɓe jangoɓe lokotoraku sukaɓe janguɓe lokotoraku ɓe Maradi ko wi bandimin Moussa Mohamed Maman.
hitaande fuu minen jaha nder département ji feere feereji min ñawta himɓe ɓolum min kokkaɓe safaare pilaaki ki ko pindinol noon hikka min cuɓɓaana département mo Bada Rumfa laawol golɗo kan woni sappo ɓogol deni onon miccito hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e joyi min gaɗana ɗum maraaɗi hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeego o dow nder wuro Tisawa nder balɗe joyi kam min gatta ɗum hannde ni jeɗɗi e lewru utumo gonɗe nder mum kam min puɗɗi jaango min gollan nder lokotorore Bada Rumfa faɓɓi jaango nder lokotorore Ngelwa sappo e lewru utu duuɗo min jahatana nder lokotorore Ngabi sappo e go'o deeɗo lokotorore Sarkin Yamma e Malle
Ello asawe bitiɗo soɗo miccito woni ko tewteru ɗerol biyetengol BTS ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi fuɗɗa ɗoenda nder leydi meɗen Niger fuu woodi ɓe waɗoɓe tewteru du ɓe ummata konana nimɓe ujunaaji njoyo e keme nayo e jeeɗiɗo kam woni ko tewtata hannde subana o woni ko ɗon fuɗɗa bandimi mbiyeteɗo Asumani Shina yehi ndaroy ton noye tewteru ndu woni waɗa
wakkati tewteru ndu filtoɓen fuu ettetake na dow kulle kewɗe yaano warta e koƴol are e kamɓe ñiddiji yaade piide ordinateur e kawyaki campaniji gaddoji ñamdu to ƴeewo mo lamba jeetati gonɗo le CES Kwarkano o wi'i ɗum fuu ɗum warri no woɗiri nani ko o wi'i
tewtoru du no ɗon waɗira no handiri nder jiri amin o sukaaɓe keme nayo e joo kan woni dow jonde amin kenga no waɗa sukaaɓe capanɗe tati e jeenayi ɓe garay min domam min ƴeewa sesiri mo kenga on waɗi ɓe joɗani na tewtewru ɗum fuu
non
tewtoɓe ɓen ɓe mbi'i ɗum tiiɗay ba seɗɗa mi wi'ata
kena Ibrahim Almokhtar Fawzi siri tewtewru ɗum no ɗon yehira no woɗiri Allah yettama min ɗo mi wi'ata kena Korone Abdulnaser far siri tewtewru du siriji kewɗi no ɗon ko sukaɓe jangi hana kanɗi ɓe gaddana min jangana far siri jande lumaku min gaddana siri kawjol jawdi goonga ɗum no yara min to min giɗa
ga heɓa to guykaji gaɗu ley tewteru nde laabi goɗɗi koƴama jogaki selilaire e hunde fuu ko gollidirta e internet ley suudu to tewteru ndu wonno waɗa alkamisa garo kan tewteru ndu hantata
suudu hawjindu filla habari ɗoenda nder leydi meɗen Niger wi'etendu CS hannde subana woni koɓe joƴƴini fedde golle gam ko gomnanti latinde ɗoenda hakkilto kona e jabtaki ɗoenda lambaji radioji ɗi ngalano gollam ndedu fedde woddanana e ɗoenda yamiroɓe nayo e kamɓe nimɓe tato andanɓe golle majum yeru no mbiyeteɗo Abdourahmane Ousmane Haliri o wi hunde noon ko laati gollide nde fedde yatana gollido e laabi joƴƴinaɗi gam ƴamɗe kewɗe ko nde fedde waɗanoyte nani ko wi bandimin mbiyeteɗo Moussa Hassane
il est du devoir du conseil supérieur de la communication
no dow balbe CSC gollida kulle joɗɗinaaɗi no ayaare ɗiɗa ɓere tawane nder talkuru hawjinu e fi laabi suudu hawjinu e filla hokkol habaru joɗɗini woranje e lewru mars yettaane ujunar e keme jeenayi e capanɗe jeenayi e tati gaɗa laabi joɗɗinaaɗi ɗi fedde CSC no gollida ɗi gam himɓe naforo e majji jon e radioji e teleji ɗi galano golla gaɗa kaseti ɗiɓe gaɗana ɓe fonditay delle no handi ɓe lildana wuddu fuu ɗerol gam ɓe gaɗane série A wangungu balɗe sappo joyi kamɓe kokki gam windugo talkuru gam ligna fedde CSC
du président du conseil supérieur de la communication
ministre kawjiɗo filla ñebdiji nder leydi meɗen Niger kenga woni ko yetti to enda nder région mo Agadez mana jahangal makko ngal ɗo kam woni o yaa o ƴeewa laabtiɗi ñebdiji laabi gonɗi no gaɗe to enda hadde subaka o yehi o ndaroy to enda nder gallure Agadez de ɗum woni ñebdiji gonɗi no waɗe to enda ministre on do o yehi fa hande o ndari toyi ɗum woni cellol mangol ngol telwagol kettine nane ko kanko biyeteɗo Kadi Abdoulaye wi bandimin Moussa Mamman
Talwa ko himɓe agades non e ɓiɓɓe leydi Niger fuu ko hokkata laawol ho yirnan yofu warta loreji mawɗi ɗuwoɗi leyɗe yaasin eɗi leydi men Niger ɗi. Kaden dow talwa laawol ɗuwongol agades arlit fii mum no ƴeewete gaɗaniiɗo laabi ɗiɗi no ƴeewete aranolgol ɗuwongol agades nanga ingal ɗon fii mum no ƴeewete e ɗuwongol ingal yaha tamaya ɗiɗi ɗi fim moƴinol majji waddama dow gattol jungo areva dey saɗar maji kan heɓa farfilla himɓe kawjiɓe e filla golleji ɗi. Miɗo miija ko mosola no heɓete
reprendre les activités sur ces deux tronçons-là.
Fijo ɗiɗaɓo ko taekwondo ADER fuɗɗi illu go'o yaade tati lewru uttu wittindu ndu to enda nder région Motawa. Ɗum do ni mbi'en ngoo fijo du hano hoorejo fedde hawjinde fijo pirtol ɓalli taekwondo mbiyeteɗo Maître Soumane Sanda kam ardi ɗum yaade ɗo enda e hoorejo ɓiɓɓe leydi Kore tawaɓe e jonde ɗo enda nder leydi meɗen Niger. Mbi'en du ni ngoo fijo du nimɓe capanɗe nayo e jeetato kan jata ngaɗa ɗum sayni Tilaberi e Difa. Hande subana Fuday Tarnan Ahmed bandi min noddi ɗo enda mbiyeteɗo Umaru Mahamadou noddirteɗo Maître Richard o woni ardiɗo fedde fijo taekwondo ko tawa nani ko holli mana ɗum ɗo.
Duwa amin woni min keɓa fijoɓe gasuɓe gam komin laasibi wakkati fuu fijoɓe gasuɓe galana nyamai. Tomɓe godi pelle feere feereji gonɗi no nanganaɓe farfi ekkitol majji e ko nandi e mum no handi tawe iri majji no tawa nder reedu leydi men. Min joɗɗini fedde gon somune région ñiji jeetati ɗi fuu no min siryiri ɗum nder région Motawa. Ɗum no kammin laawol ko suɓoto fijoɓe ɗuɓɓe no hooƴete on gi'am hitaane fuu fijoɓe gon no wanginte ko ɓenɗon no waawa suɓeede nder fijirdeeji leydi gaɗeteeɗi
dans l'équipe nationale.
Bilinge yaha gades
tawa fa yaha maraɗi e zender
kettine studio kalangu ɗo radio moɗon
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Yewtere meɗen pindinol en goni ko gartete e mum Allah e rafi ndenago tawangu nder région ngu Difa ɗo ardiɓe horeɓe ɗo endan leydi Niger koƴƴi ɗo endan laabi ndenagu kam woni e haɗude kippitanɗe laatiɗe ɗe nimɓe Boko Haram gonno gaɗa wakkati fu nde ɗir laaɓi koƴaɗi du taksiji mbiyeteɗi kaabu kaabu hoƴoɓe nimɓe no garta haɗama e jiilaki nder région Difa o fu hunde du laawol noon koƴagol wakkati no kawrital ministériɓe waɗano illu duuɓu jinaji ɗiɗi e jeegom amma ɗum waɗi ko ɗum rimani farɗi leydi. Kettine nani ko Umma Umaru e Binta Diaƴa kaldo
ɗogginoye moteje taksiɓe Difa noɓe jooɗi ley lekki noɓe deki attay noɓe jewta kune maɓɓe heɓɓe jaggita saɗormaji maɓɓe kam woni kaɗol pilaki moteje taksiji ɗin
har zuwa yahu
fa warde hande wala ummino motere bale ɓade mum sako milo wurtotade e mayre fa waɗa lumako. Himɓe amin ɗuɓɓe no ƴaɓodira ley saɗorma owe nimɓe goni ley mum ɓe jewtom ɓeɗo fuu kaabu kaabu jooɗino no waɗa hande bagoto maɓɓe wala motere ɗe fuu min conniɗe min ñaami ceede ɗe min kettinake wala fuu gollal ngal min gatta dema nino jonɗo bagoto yata gese sako min keɓa dema e Allah ni min bakkili.
Saɗormaji jonde ɓiɓɓe adamaɓe arzuko leydi ya yeeso no ɗi ɗuuɗi sanne sonnoɓe e moƴƴinoje moteje ɓen noɓe mbiri hano kaɗol piilaki moteje e taksi hunde noon ko wonno torraɓe sanne.
Nden muno moteje kam pittanmi ko ɗum darnane natumi pittol loreji miɗo waɗira noon da nden mum miɗo fitta moteje sappo yaade moteje sappo e goo ley ñalawma jon one ɓurta loore ngota ma ɗiɗi ko keɓanmi mi fondita le saɗorma mawɗo min tawa ko moteje no piilono nden mum ɗum ɗon ɓuri luumo jonɗo ko ɗum darnani hunde fuu walanaɗa bande min jeyi nokkuje go min codoyi moteje ɗe miɗen garta sogeji kan teteta minɗe min kay moteje connannomi na ko natumi koƴol botoji sakuji no watta leylore komi heɓa ko ñamum ndenne o jii ley torra mawɗo min tawa
ɗuuɗal himɓe Difa hawraɓe ɓen no mbiri laabi ko laamu Niger adi ɗum ɓeyde ndenagu leydi deyno ɗum hani ɗum ƴeewite gam yaadu arzuku leydi
don wonto kibaruji men e fulfulde tili kirten to jam hirti.